ZLatestMusic.com. DJ Baza on.
Kono sometimes mi chava hananga. Kuhana kulin. Zonwe kimukari. Kono wena. 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 Kononga na hao wena. Yeah. Kina. Plan B O Y. Inteno. Anikashwa muyobulela niti noti kuzabu hata wonto nani tokui. Kwa mavita ntokiwe mapalisa mani wana na nyanda kuna ya ntusa. Anikashwa mafoto waka posta nikiyo first speech ya ukuwa wa mapasta. Hava niliule mubulele niti musipu minyangela amukaya kwa matotaiti. Bako sapotani wabasa nizivi nikumulele laba tukuli na asina sivi. Anipu mivali kanivali kuwa basapota mafuni kiole kakali kuwa. Mwenjima nikashwela tu pini bakale kakofini yefita ni ten pini. Kwa marapa wanitimanga maficha bakali mfana wa mziva na unknown future. Anipumikima badi pretender bayoema kwa mavita ni vane vanishenda. Anikashwa mulimu tusavoma vanivulu kele hande bakawana.
Malilo kyaka malilo
sometimes micha wahana
kamene nikabuo kabidyo micha nikuyaka malilo
kia.
Ni mafeki, baka yota hako malilo. Ni maleve neva salutusi, baka bonala kwa malilo. Leola tole mubwani sanga, pale mutu akashwa. Sanga na mwabulela, pale mutu akatimela. Leola tole mubwani sanga, pale mutu akashwa. Sanga na mwabulela, pale mutu akatimela.
Walomba chwa ni mutu ya satimezi ene wapale lwa kufanga nekele mezi. Wakanile kelari wena zetula konofana nyanda nina nekele kaputura. Anikondile hakuna ya supporta kono anikula vanile kela mafanta. Vanila pele langa kulinanishwe anikashwa pilu ya kamuhese. Moi speciali ni kwali ilazaka ni konikati mela musikato ilazaka. Anikashwa muyoni umbafela nilatiza malato ya kuyo pumanyangela. Wabakali nilimulikanaka mwa muziki yone lumu supporta. Utimezi inge ya lovezi fela mchava mulo ile kize waka vulela. Ansapila chwana wani atelela wabana ninimu na wala nzibiko opela. Anikashwa mulimu tusavoma vani vulu kele hande waka wana.
Malilo kyaka malilo kamene nikabuo kabidyo micha nikuyaka malilo. Ni mafeki baka yota hako malilo. Ni maleve neva salutusi baka bonala kwa malilo. Leola tole mubwani sanga pale mutu akashwa. Sanga na mwabulela pale mutu akatimela. Leola tole mubwani sanga pale mutu akashwa. Sanga na mwabulela pale mutu akatimela.
R.I.P. to the dead. Eugene Momane. Alfred Dikamwi. Sianga. Neo E. Radiko. Jundo Francisco. Mendei. Gifty Simwa. Managers Mr. Weezy. JD by Kai Glatsky. CJ Mofire. Graf Jize Kutichwan. J Mox Aigatia. This boy Kibuta Daganti. Obwana Mubi. Abwana Oscar. Managers Mr. Shiku. Zone Boy Baza.
Zed Latest Music.
Kono sometimes Mr. Abahana. Kono wena.